mangi yani chaga tena kichwani ndoto zangu kwa nawe akwani uko nchi gani ama uko farawe au uko Puerto Rico China niambie nije uko mana mina tanga tanga kipofuniso na mwanga misi mjui jina wala kabila ila nimeza makina kire nisha waikumuona ila kwa fikira uzuri wake hakuna kama acha nipige gita maina nikuimbie kutwa mbeki na ningeijua namba hata linge kuchiki basi nipige gita maina nikuimbie kutwa mbeki ningejua namba hata ningekucheki basi
nikuone
I'm waiting for you na kusubiri
nikuone
hata kiona mikono tajwa ni wewe tu
nikuone
kwanza macho yako kamona aibu
nikuone
hata na mikono tuangalie miguu oh my baby. Oh my baby, na ulivo special na taka moyo ni kupe chote chote, tuende chuga uchagani ya moya taka dodoma tuende kote kote nikupeleke kwa mama akifata chondo atuane na usitake drama makiki ya mitanda utuachane nipige gita maina nikuimbie kutwa mbeki ningejua namba hata linge kucheki basi nipige gita maina nikuimbie kutwa mbeki na ningejua namba hata linge kucheki basi
nikuone
I'm waiting for you na kusubiri
nikuone
hata kiona mikono tajwa ni wewe tu
nikuone
anza macho yako kamona aibu
nikuone
hata na mikono tuangalie miguu.